I had quietly hoped that one of the brothers would come to the front.
Ngokuthula nje ndanethemba lokuba omnye wabazalwane angeza phambili azise ilizwi lenkosi, noba ke ibebubungqina. Nonke niyazi ukuba ubungqina bunyanzelekile. Ilizwi lishunyayelwe abantu baba namava ngento ethe yaziswa kwintshumayelo evela kuThixo. Emva koko bayangqina malunga nento abathe baba namava ngayo. Kulula nje soloko sibe yinxalenye yakho. Ayikho into entle ngaphezu komhlangano apho usoloko usiva ubungqina obutsha malunga nento uThixo ayenzileyo. Sifuna ukuba ngabantu abanjalo. Into ayenzileyo kwiminyaka engamashumi amabini amashumi amane edlulileyo kwakulungile, abanye bade bangqina ngaloo nto. Kodwa ngoku ubungqina obutsha busoloko bubobona bugqwesileyo. Nonke niyazi uba bekunini kule veki kuphelileyo ngokuhlwa kwangolwesithathu sive ilizwe elifutshane lombuliso elivela kumzana uRaylud wasePoland. ESwitzerland ive kakhulu kumzalwane benaye kwaye siyathemba ngenyaniso ukuba uThixo uza kuqala uhambo lokweyisa, uhambo lokuphumelelisa inyaniso nayo inyaniso kuyo inyaniso. Kwaye siyazi kuba uThixo uzawukuza kwabangabakhe. Nani ngokunjalo nenasikeleleka kangoba ndisazi njengoba ndivile eZurich abantu bandixelele. Ndizokuxelela ukuba baye bathini emva kwenkonzo. Bendidinwe kakhulu kwaye kukhona abantu abakuxelela inyaniso ngokunqaleyo nje bakuxele ebusweni bakho. Kwaye bekho abathile abathi mzana uFrank ubonakala udiniwe, abanye bathi ubukeka ukhathele, abanye bethetha nje into ezinjalo. Kodwa ke bekungemnandanga oko ndabendisazi kodwa ukuba bonke banyanisile. Kodwa xa silwa silwela inyaniso, ngaphambili bendicinga kum nje ndisithi umzana uBrenham okanye uYohane umBhaptisti okanye uprofethi uEliya nabaninzi abanye babenako oko nje. Omnye angaba sentlango ayentlango abonakale nanini umoya kaThixo xa efuna babonakale. Abanye babehamba beyozingela beyoloba nanini xa besiva kanjalo, abanye benza izinto zabo ngexesha labo nje elongezelelweyo elokuphumla. Ukuba singasebenzisa ilizwi ngokubhekisele kubakhonzi bakaThixo, umbuzo uthi ngabe umkhonzi kaThixo uvumelekile na ukuba abe nakoko abe neholide ahambe uhambo azikhuphe. Kwake kwenzeke America kwabe kumbhalo omkhulu emnyango, ngokunjalo ingumnyango weplanga njengathi apha nje. Kwaye wawusithi umfundisi useholideyini, ngokunjalo nje thetha ukuthi umalusi useholideyini, imihlangano ivaliwe. Kwaye umculi onguchwephesha wabona lo mbhalo waze wabhala iculo ngawo ngokubhekisele kuThixo. Uzawusoloko umfumana uThixo esekhaya, akathathi zolide, akahambahambi, usoloko ephayana. Wabhala iivesi ezine ephindaphinda kwakhona nakwakhona kwaye xa umfundisi eze uldeyini uzamfumana uThixo esekhaya iya kuye. Yinto abantu abayenzayo leyo abaphembelelwa ngumoya kaThixo. Imiqolo emihle kakhulu, soloko ndivuyela ukumamela lo ngoma. Kodwa umbuzo uthi ngaba kungaba njalo na okanye kumele kube njalo na xa umntu endixelela ukuba ndithathe iholide okanye ndiphumle. Ndithi ndiyakuxelela, ndiyakuthembisa ndiza kwenza oko kwaye ndiza kwenza kanye phaa ngaselwandle. Abantu bamamele ngaselwandle babuze uzawuyaphi. Ndithi ndiye ngakulwandle lwasemazulwini. Ewe, baphinde bajonge kwakhona bamamele into endiyithethileyo. Kodwa ukuhlwa nje bendineenjongo zokumamela. Ungayikholwa loo nto? Ndinelungelo ukuba ndive ilizwi likaThixo ngamanye amaxesha, hayi usoloko ndilishumayela. Qala ndithanda ukwazi ukuba ikhona imibuzo phakathi kwethu na. Ingaba ukhona umntu onombuzo weBhayibhile? Ngokuphakamisa isandla sakho ukuze ndazi. Mnye nguba nom lungile. Ngoku ndizawuthanda uba ndifunde, uba ndizawuthanda uba ndincede. Uba kukhona abazalwane qala kumzana uRusi abanelizwi elifutshane nje noba bubungqina, khululeka nje uzokwabelana nathi. Yintoni ubuzo? Incwadi yesibini abaseKorinti isahluko seshumi qolo esithandathu. Ufumana ukulungela ukuba uphindezele konke ukungathobeli xa ungathobeli kwa xa ukuthobela kwakho kuzalisekile.
Is that the question? That is the question.
Ngaba ngumbuzo lo? Ngumbuzo lo. Ngoko ke kumbuzo malunga nolungelelwano lwebandla. Ulungelelwano lwebandla kweBhayibhile. Uqeqesho lweBhayibhile ebandleni. Ewe, nexesha elincinci ngoku uba ndifumane izibhalo ezinyanzelekileyo. Kodwa umzekelo kuMateyu isahluko seshumi nesibhozo iNkosi ngokwayo inika umyalelo kanye uqeqesho olubhekisa kulo naye uPawulos. Apho ngokuqinisekileyo ubhekisele kwincwadi yokuqala abaseKorinte isahluko sesihlanu sawubona uba ibhekise laphi na. KuMateyu isahluko seshumi nesibhozo kubhaliwe umqolo weshumi nesihlanu,
go and tell him his fault between thee and him alone.
Ukuba ke umzana wakho uthe wakona, iya umohlwa inguwe naye ninedwa. Ukuba uthe wakuva, ngoba umzuzile umzalwane wakho. Le ntetho ngokucacileyo ibonakalisa ukuba wenze into eza kumenza uba alahleke. Kumele ngoku kube khona ukukreqwa kwelizwi. Xebe kumele kube khona ukuvaliswa kwelizwi okuzawuzisa ukukhalinyelwa. Ukukhalinyelwa kuzisa ukohlwayo. Ngoku ayikwazi ukuba ibe yinto njengomntu ozotsala ubuso. IBhayibhile ayithi makhalinyelwe ngoba uthe wabuyela aphume ebhedini ngenyawo lakhe lasekunene kuqala. Hayi, akho ngenxa yaloo nto, ngenxa yoba wenze into egwetyiweyo. Yaziswa ukuba sisono ngelizwi likaThixo. Emva koko umntu onjalo kumele uba akhalinyelwe. Ndizayifunda kwakhona. Xa umzalwane wakho the wakona, iya umxele isono sakhe, inguwe naye kuphela. ukuba uthe wakuva uba umzuzile umzalwane wakho ukuba ke uthe akeva xelela buya uthabathe nawe abe mnye nokuba babini ukuze onke amazwi amiswe ngomlomo wamangqina amabini nokuba ngamathathu. Ukuba ke uthe akabeva xelela ibandla ukuba ke uthe akaliva nebandla kuwe makabe njengowentlanga nombuthi werhafu.
And stress this as much as we should have done.
Mhlambe asikagcininisi sikwaneke oku ngendlela kumele senze ngayo kakhulu kule ndawo yebandla lasesixekweni. Mhlambe andenza kanjalo ngokuba zange ndiyalelo kuba ndenze njalo. Umyalelo wawusithi ungamiseli amabandla esixeko. Andingomalusi weli bandla lakulapha ekwesi sixeko. Ndikhonza kunye nabazalwane bam. Kodwa umyalelo wam kukuya kwisixeko ngesixeko ukushunyayelwa ilizwi sikhupha ukutya okugciniweyo. Sithethe lokhu ngokucacileyo kule ndawo. Mhlawumbi hayi kwezinyanga zimbini okanye ezintathu ezidlulileyo kodwa uqinisekileyo kwiminyaka emibini okanye emithathu edlulileyo ndiyabuzwa kwakhona nakwakhona ewe sixelele. Mele sikwenze kanjani na kwibandla lasesixekweni? Kumele ndithethe into enye kakhona nakwakhona uxolo. Ayingomsebenzi wam lowo kwaye ndiza kuqaphela ukuba ndingathathi iofisi yobuhambi xa kusiwe ekuvakaliseni ilizwi lobuprofethi icebo likaThixo izinto ezikwinyaniso kwi-ajenda yangoku. Ukhona into uThixo athe wandithemba ngayo wandinika yona ngaphandle kokuba ndenze into xa kusiwa ekwakhiweni kwebandla lasesixekweni ngumthandazo wam uba uThixo avuse abazalwane sele bephayana badinga ukuba bazenze uba bafumaneke kuThixo bafuna ukwenza intando yakhe ngaye yabo. UThixo uza kukhathalela konke okunye. Umele nditsho uba ibandla lasesixekweni ngumdla onyanisekileyo wentliziyo yam kanye ngenyaniso ndiyanqwena ukuba ukusebenza ngokweBhayibhile kwebandla lesixeko lingavuka kwesi sigaba lunalo lonke ulungiselelo nazo zonke iofisi. Sinamadoda amakhulu, sinamadikoni nayo yonke into ngendlela ekumele ibe yiyo ngokweBhayibhile. Ingaba niyakunqwenela nanoku kulapho kumele kuqale khona nje uba benditshilo bakhona abantu abanomda othile. Umzekelo uPaulus wabhala kwenye ithubu ukuba ndiyambulela uThixo ukuba andibhaptizanga namnye ngaphandle kwendlu kaTito ngoba uThixo engandithumanga kubhaptiza kodwa andithuma ukuba ndishumayele ivangeli. Bakhona abantu abathe bamiselwa nguThixo bemiselwa ulungiselelo olukhethekileyo kwa uThixo uyabaxhobisa ngako oku khokhela iingcinga zabo ngawumoya wakhe kwindlela engcwele akekho omnye umuntu onokuhamba oluhambo, akekho omnye umuntu onokuthabatha nomsebenzi. Akunakufundiswa, akunakufundwa, kumele ukuba kunikwe nguThixo, kuvele kuThixo. Kwaye sele sikuvile oku kumzana uBranham. Uyawukhumbula umbono owayenawo okanye ke omnye umntu owayenawo, mhlawumbi uJunior Jackson. Wabona omnye oqhuba ihashe elikhulu elimhlophe, omnye wazama ukutshova umzana uBranham ukuba asuke aliqhube ngokwakhe ihashe. Umzana uBranham wathi kwingcaciso yakhe, akekho umntu onalo ilungelo lokwenza oko ngaphandle kokuba umiselwe nguThixo. Yayi kuphela kwaloo nto ke, isiphelo sasifikile salowo wayefuna engenako nalowo wayethunywe nguThixo. Waqhubeka ngomyalelo wakhe. Ngoko kukhona amadoda amakhulu kwibandla lesixeko abanezipho ezahlukileyo, omnye lentshayelelo, omnye wemfundiso. Phanga kunjalo ukwahluka kunyanzelekile ngoba izidingo lomsebenzi kwibandla lesixeko zinkulu kakhulu ngaphezu komhlangano wobuvangeli. Xa ndithetha oko apha namhla ndithetha ngenyaniso. Xa ndithetha nabantu abangamawaka lishumi kumhlangano omnye, andazi nanye ingxaki yabo noba ngubana kwabantu bangamawaka alishumi. Kodwa xa ndithetha apha phambi kwabantu abalikhulu, mhlawumbi ndizazi zonke iingxaki zabantu balikhulu okanye ezilishumi, kodwa ndiyazazi. Ngoku ndingathwala umsebenzi wam phaya, ndingava bunzima, ndingaphazamnyiswa kulungiselo lwam. Ngoku izawuba ngumsebenzi wethu ngokuhlwanje lo uba kachukunyiswa oko ngumbuzo othi uThixo apha phakathi kwethu kwizixhobo ezikhoyo apha, kwenzeke into, zenze into. Kwaye wonke umntu uvelile kuwo wonke omnye umntu. Wonke umntu ume ngomnye umntu. Umntu wonke uyazi ukuba ubani ungecalam nomnye ungecalam. Kwaye mzana uRusi, ndikutsho oku kuwe ndime kule ndawo, ungayikholi into yokuba kukhona umntu omnye apha ebandleni ongavezwanga kuwe. Ungayamkeli loo ncinga leyo, mayibe yincinga evela kuSathane. Baleka kuloo ncinga, uzawubona ukuba izinto zizawuhambela phambili ngoncedo lwenkosi. Thana amen. Ukuviloko wonke umntu, wonke umntu makathi amen kwakhona ukutsho kwakhona. Kungenzeka ndikuthethile nje oko mzana othandekayo ngoba ndikuvile kancinci apha okwelithutyana xa ndenze uphawu nokuba yayi kukuncina okanye hayi, akuyubakho oko. Siyathandana ngothando olungcwele ngendlela esiyiyo. Kwaye ndibuza wonke umntu nam ndizibala kanye nathi thina sima phambili sifunde indumiso sehlo sekhulu namashumi amathathu nethoba sonke, khona umqolo omangalisayo bendifuna ukuwufunda. Mhlawumbi ke mandiwufunde ngoku kuze ndigqininise inqaku. Ngumqolo weshumi nesihlanu. Ayengagushekile kuwe amathambo am mna ndenzelwayo entsithelweni, ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba. akukho neyakho neyam into ethi efihliweyo kuThixo. UThixo umenza umuntu ngamnye ngendlela yiyo, ngendlela uThixo asamkele ngayo kuKristu. Ngoko siyamkelana nathi kuKristu Yesu Nkosi yethu. Andinayo umzalwane ndifuna ukumtshintsha okanye ndimilise ngenye indlela, kodwa ndifuna ukumnika imbeko, ndimxabise, ndimhloniphe, ndimamkele ngendlela yiyo. Amen. Kwaye loo nto inyanzelekile nje ukuze sikwazi ukuhambela phambili neNkosi ngendlela oba asinakutshintsha udidi lomntu lwasemhlabeni, ubude babo, ukumila kwempumlo yabo, noba yintoni na. Inye kuphela into esinokuba nempembelelo ngayo mhlawumbi ke ingaba ngumgangatho womzimba wethu, ubukhulu bethu. Kodwa le nto ke sithetha ngayo yinto eyahlukileyo, lena into emalunga noba singabi sazi mntu ngokwenyama, kodwa simazi umntu sazane ngokomoya. UPaulos uthi nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, icinge nje babekhona abazalwane, abazalwane bethu uPetros, uYohane nabo bonke abanye. Ili umgamo ngakokusukokuphoswa kwelitye kumsindisi wethu, wayevuba unzima eGetsemane, wabila kukhona amathonsi anjengegazi. Babona iNkosi engumntu evuba unzima. Kodwa ndiyakuxelela, emva kovuko batya basela naye, zange babe sacinga amalunga nokuvuba unzima. Babona umeyisi waseGolgotha ovukileyo weyisa ukufa, weyisa isihoko, waze weyisa umtyholi owayengabonakali phakathi kwabo. Yiloo nto uPaulus wathi nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, asisamazi ngolo hlobo ngoku. Ngoko kokubhekisele kuthi sonke, kuba sifuna uThixo ukuba aze kwabangabakhe, ngoko kumele simnike ithuba lokuba enje njalo. Kwaye sazi nje kakuhle kwindlela yokubona kwasemhlabeni, masithathe nje thina sobathathu oko sikhonza apha kule ndawo inye iminyaka ngeminyaka. Imvelo zethu zohluka ezinjani omnye komnye? Cinga nje umzana oRusi kucinga kwethutyana ukuba umzana uFrank kumele ube abelola hlobo. Hey, ingaba njani loo nto? Emva koko cinga umzana uFrank esithi he yindlela umzana uRusi ekumele abe yiyo leyo. Cinga umzana uSmith uthi umzana uRusi nomzana uFrank kumele afane nomzana uSmith, yonke into izawube ilungile. Eyenzeki loo nto. Umzana uSmith kumele afane abe yile ndlela umzana uSmith ayiyo, kwaye anakunyelisa nokuncinci ngaye. Umzana uRusi kumele abe lolu hlobo kanye lulo. Andazi uba yintoni engayinyelisa ngaye. Ewe, ngokubhekisele nje kum, kutheni kumele ndibe kumgangatho owahlukileyo? Kumele ndibe yindlela endiyiyo. Kwaye injalo ke oko kubhekisele kuthi sonke, kubo bonke abazali nodade, kumele sihloniphe, samkelane ngothando lukaThixo ngendlela nje siyiyo. Xa sibuya ke sibuyele embuzweni nelizwi apha kuMateyu isahlo seshumi nesibhozo. Yilo meko kanye ukuba umntu ngenyaniso uyinxalenye yebandla likaThixo kwaye ubhaptizelwe emzimbeni weNkosi ngawumoya, kodwa ngoku enze into egwenxa, angavumi ukuba amkele ilizwi loqeqesho loluleko kumzalwane kube khona abazana ababini naye bamxelele loo nto naye incedi ngoko kumele aziswe phambi kwebandla ngokwebhayibhile ukuba uyeza nokuza nje kodwa kuko konke xa umntu athe wenza into engeyiyo banethuba elincinci lo baze babuye ngaphandle kokuba babuyela apho bebeqale khona apho izinto zenzeke khona akanakubuyela emgcini endleleni uyabhabha aphume emgcini mzana uBranham kunjalo uthe kumele ubuyele apho uqale khona uqale kwakhona phayana If you even say to these people Kodwa thetha nomuntu namhlanje malunga nolungelwano lwebandla Ukubuthi kwabantu kubhaliwe ukuba masingakilizela ukuhlangana he bazakhleka bazawuthi ukuhlangana Hayi ndingcono mina ndisekhaya Kumoya ke umchasi uKristu lo ngobuqhetseba bakhe ngendlela yokutshabalalisa umoya kaThixo uzawusoloko uvumelana nelizwi likaThixo uza kwenza abantu bavumelane nelizwi likaThixo ukuba khona umntu olindele ukuba uThixo ahambe nabo kule ndlela hayi kwakhona hayi kutheni kubhaliwe kwathiwa bayishiyile indlela elungileyo kubhalwe ngokunjalo benze ntoni bafuna abafundisi abazokubaxela into abafuna ukuyiva apha kule ndawo kunjalo ukuba bebenze ngokwebhayibhile ibandla belizoba lapha namhlanje ngokugqibeleleyo kungekokuthandabuza kwayixesha kumele lifike kwaye liya kufika apho uThixo azawuza kwabanga bakhe kwibandla lasesixekweni ndiyakholwa ebukhweni bamabandla ezixeko uThixo wabhalela amabandla esixeko noba kuseefeso ekorinte noba kweyiphi indawo kwakukhona amabandla asezixekweni kuyo yonke indawo kwaye angokwebhayibhile umahluko ngulokuba andithunywanga ukuba ndimisele amabandla esixeko kwezinye iidolophu ngokuba andinakuwakhathalela onke kungenjalo isandla sam ngesigcwele kodwa ayingomyalelo wam lowo nkosi uThixo ayisazi ukuba yenza ntoni nokuba yayisithini nokuba yintoni efuneka efuna uba yenziwe bonke abo bantu abangalungelanga ukuva abakhona ukuba ungaqhekeza indlela ufumane yonke into ezemva koko emva kokube usacinga ukuba ungayinxalenye yebandla likaThixo philayo hayi ayenzeki loo nto uThixo unamabandla ezixeko uThixo unamabandla kwindawo yonke yinxalenye yebhayibhile ke leyo bonke abayinxalenye yebandla likaThixo philayo bazawuguqa kulo bazawukuthobela kulo akuyuba kuzinkani kubo ngoba xa sithe saba yinxalenye yento ngenyaniso sibe yinxalenye yayo singayijikela kanjani loo nto esiyinxalenye yayo ngoko ubukumkani bekubunokwahluka bekubungenakuma ngoko ulungelelwano lwebhayibhile lolu ukuba umntu wenza into egwenxa akumelanga ukuba kusiwe kwesasixeko okanye edolophini kodwa umzalwane oyive kuqala kumele ayayothetha naye kwaye nje ubupawulos emva koko ecacisile nomoya nje wobulali apho kunjalo kubalekile ukuba sazi uba sithetha kanjani nanabantu ukuba kamameli umzalwane mathatha omnye okanye ababini kunye naye kuba kamameli kuziswa phambi kwebandla emva kokubhaliwe makabe kuni njengongakholwayo abe njengombuthi werhafu ba umntu akana ukuba umntu akana ukumamkela uThixo enhlizweni yakhe ukuba ujikele ibandla lakhe azaphume kulo ngokumele siziqhakamshelanise nento ebhalwe yapha incwadi yesibini abaseKorinte isahluko seshumi nelizwe elifundiweyo nako oko kwincwadi yokuqala abaseKorinte isahluko sesihlanu apha incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko seshumi qolwe sine ithi kuba zona iintonga esiphuma ngazo umkhosi azize zenyama kuye uThixo zinamandla okuwisa inqaba siwisa ngazo nje amabhongo na yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo ingqiqo zonke sizithimbela ekumlulameleni uKristu sizilungisele ukuphendezela konke ukungamlulameli xa kuthe kwazaliseka okwenu ukumlulamela kuba ufunda isahluko sokugqibela kwabaseRoma umqolo yokugqibela uThixo uthi uThixo ndenze ndangumlungiseleli ukuba ndisebenze ukululama kokholo phakathi kwentlanga yayelizwini lingena kakuhle apha apha incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko sesihlanu kwakhona umfana owayehlala nomamakhe esenza umbulo le nto yayisohlwaya ke ngumthetho kaMoses yayingavumelekanga apha kwakhona umfana othatha umfazi katatakhe kwaye unkosikazi wakhe akamxeleli into uPaulus uthi le ndoda siyinikele kuSathane ngokunjalo zange azivumele ukuba alungiswe apha kubhaliwe ukuba nina nikhukhumele ukuba anikhange athi lo wenze into embi elolo hlobo asuswe phakathi kwenu ukuba ulunyukisiwe alunyukiswa kwakhona ize loo nto phambi kwebandla ibe lurheqo lwelizwi likaThixo ngoko ulungelwano kumele lumiswe endlini kaThixo uThixo nguThixo ulungelwano oku akunakuvumeleka ukuba kwenzeke endlini kaThixo emva koko ukuba uqhubeka ufunda sonke isahluko kubhaliwe apha ungafunda okunjalo umqolo wesihlanu uba anikelo njalo kuSathane ukuze kutshabalale inyama uze umoya usindiswe ngemini yenkosi uYesu lo yayingumntu wayebhaptizweyo ngokomoya lo moya wawuzosindiswa imini kaYesu Kristu kuba kunakwenzeka ukuba umoya kaThixo ulahleke ngoku umoya uya kusindiswa ngemini yenkosi uYesu qaphela akathi ngemini yenkosi imini yenkosi yenye into kodwa ngemini yenkosi uYesu imini kaYesu Kristu leyo xa ebuya ezothatha abangabakhe ngokuyaqhubeka kumqolo ungafula umqolo wethoba ndanibhalele encwadini apho ukuthi maningazidibanisi nabenza umbulo kodwa ningasenizahlula kanye kwabelihlabathi abenza umbulo nakumabawa nabaphangi nabakhonzi bezithixo okanye beniya kumelwa kukuphuma ehlabathini. Kungoko ke ndinibhalela ukuba maningasidibanisi nosukuba enegama lokuba ngumzalwane ukanti wenza umbulo nokuba ulibawa nokuba ungumkhonzi wezithixo nokuba ungumtshabhisi nokuba ulinxila nokuba ungumphangi ningakhe nidle nokudla nonjalo. Apha ludweliso lonke ubudibana nomntu ngendlela eyimeko ngayo apha okrecela izwi likathixo ngokuthanda kwakhe okubhekisele kwimithetho kathixo emva kokumfana afike njengoba kuyiloo meko apha athathe unkosikazi katatakhe masithi nantsiya othe wakhulu wamdala amthathe azive ekhululekile ekwenzeni loo nto ekreqa ilizwi likathixo. Ayamkelekanga loo nto, ayinokwamkeleka nakanye nditsho nasemva phayana. Uqeqesho lebandla lalubuthathaka, babefuna ukugcina abantu kwaye into ababeyigcina yayingengomakholo, yayingabantu nje abaneenkani. Yiloo nto kwakhona iingxaki ezininzi kwibandla laseKorinte. Xa ufunda kwabaseRoma okanye kwabaseefeso bona umahluko omkhulu kakhulu, umxholo ohluke kakhulu apha. Bonke abantu abangakhathaliyo kuthiwa ngabanqulu bezithixo abalahlekiswa. Xa sifaka onke la mazwi kwiminye imiqolo yeBhayibhile siyazi ukuba angenza angasinda kangakanani. Namhlanje khona abantu aboneleyo abavumela uba yonke into iwele phantsi mhlawumbi izibuye nento engacaciswanga kakuhle. Nditsho nabahlebi, umhlebi akanayo indawo ebandleni likathixo ophilileyo. Ndiyanibuza nonke, ndinicela ukuba masilithathe ilizwi likathixo ngendlela ebalulekileyo lonke kanye lonke. Ngoko sizawuba noloyiko olungcono ngokukhawuleza sawuziphatha kakuhle nje ubisitsho apha. Umqhathi, umenzi bombulo, umkrexezi, inxila ojolayo nawo konke oko ungatyi notya nomntu njalo. Apho uPawulos ngokuyicacisile umqolo weshumi nesibini ngokuba ndinakwenza nantoni na ukuba ndibagwebe awo bangaphandle. Ingaba nina anibagwebi na bangaphakathi, kodwa awo bangaphandle uThixo uyabagweba. Ngoku ke mkhupheni laa mntu ubuthathaka phakathi kweni. Umntu omnye umntu uzawuthi ngaba umgwebo uzawukwenziwa kanjani apha, ngokweyiphi imilinganiselo, ngubani ozoba ijaji, ngubani ozawuhlala emgwebeni. Akukho mntu ekumele ahlele ngasekuneni nasenxele apha. Apha lilizwi likathixo kuphela ekumele uba livakaliswe ngokucacileyo. KwauYesu wathi andiyi kunigweba ngaloo mini, kodwa ilizwi endilithethileyo kuni liya kuba ngumgwebi wenu ngalaa mini. Ilizwi lixela umgwebo, hayi umntu. Ilizwi lilo linegunya, hayi umshumayeli, hayi umzalwane. Ilizwi linegunya elingcwele kwaye phambi koba nabani na enze eli gunya lingcwele kumele aqinisekise ukuba ugweba ngokucacileyo ngokwemilinganiselo ezibhalwe ezingcwele ekukhanyeni kwelizwi. Emva koko ayisengumntu esijongana naye, kodwa nguThixo ophilayo osinika ithuba loba silungiswe Ungathetha ntoni kubani na namhlanje? Nyaniseka ngubani onofuna ukumluleka namhlanje? Umntu wokuqala angakhalwe zathi, jonga indaba zakho. Ngokonke kuyawuphela kwakhona. Ukoyika uThixo kumkile bantwini. Ndiyithethe loo nto iminyaka emininzi edlulileyo. Ukoyika uThixo kuqala kobulumko. Itsho kuncwadi ezenzo. Imimangaliso emininzi nemiqondiso yenziwa ngabapostile. Ukoyika okukhulu kwafika phezu kwawonke umphefumo. Kwakhona ukoyika uThixo ebandleni. Abantu basikeleka. Ngoku xa sibuyele elizwini ebelibuzi belingumbuzo, uPaulus uyazibonakalisa apha ngokucacileyo uthi asilwi ngokwenyama ngokulinganiselwa kumgangatho yabantu, caciswe yimithetho yabantu, kodwa silwa sinezixhobo zokomoya zoba kutshatyaliswe yonke into eme ngokuchasene ukwazi uThixo, hayi ngokukwazi kwakho okanye kwam, hayi ngokuchasene ngokwazi kwamaRoma okanye kwamaProtestanti, kodwa yonke into eme ngokuchasene nolwazi lukaThixo kumele itshatyalaliswe ngekrele lomoya ngezixhobo zikaThixo. Izibhalo ezingcwele okunjalo zithetha ngako oku. Ngokumpostile yacacisa uba sithatha konke okuqinileyo sizise ukukhonqa yonke ingcinga ekuthobeleni kukaKristu. Umbanjwa kaKristu ngulo okhululweyo kuSathane kuphela xa uThixo ethe wakhulula wena nam sonke. Xa ethe wasikhulula siye sibe ngamabanjwa kaYesu Kristu. UPaulus wathi mna ndingumbanjwa kaYesu Kristu. Umtyholi wamhlasela ngenqindi lakhe, eyinyaniso loo nto, kodwa wayengenalo ilungelo kuye. Okunjalo ke kumele kwenzeke kuthi. Nokuba umtyholi uyasibetha ngenqindi lakhe noba uyasikhaba ngeenyawo zakhe, kuyafana konke kum. Into ebalulekileyo kukuba akanalo igunya kum, kwaye ulahlekelwe ngokugqibeleyo ligunya lakhe. Yakholoku ngoba uKristu wasihlangula, wahlawula ityala eGolgotha. Oko kubhalwe ngokucacileyo apha, ethe wabanako ukulungela ukuphindezela konke ukungathobeli. Ewe, konke. Nabani njengomntu? Angagqitha kumbhalo othi makeme. Angakwazi ukungathobeli. Wonke umntu uyakwazi ukungathobeli. Nomntwana uyakwazi ukungathobeli. Zonke ezi zinto zimalunga nelizwi likaThixo nobukumkani bukaThixo. Ngenyaniso kukuba sibe nobabalo boba sibe nento uThixo ayifunayo kuthi. Sazi ukuba kumele sikuzalisekise, kwaye sinokulunga kokuphindezela konke ungathobeli. Xa ungothobeli kwakho, xa ukuthobela kwakho kuzalisekile. Okokuqala, ukuthobela kumele kubuyiselwe kuwo wonke umntu. Intlonipho, imbeko yalo lonke ilizwi likaThixo, nokuba libhalwe phi, noba libhalelwe bani, noba libhekiselwe kubani. Andinothi namhlanje uPaulus wabhala uTimothe oku, wabhala uTito oku, wabhalela oku kuFilemoni. Mele ndithi namhlanje wayekubhekisele kum. Kunjalo ke kuyo yonke ileta ebhekisele ku amabandla. Omnye kanothi, ha, inkosi ithethe oku kwibandla elithile nelithile. Lonke ilizwi elalibhekisele kulo lonke ibandla, uThixo ulinikile lalizwi kulo lonke ibandla. ngalonke ixesha. Kumele sithobe thina siguqe kulo elo lizwi. Ngokuthobela kwethu kumele kumisele ngokugqibeleleyo ukuze sikwazi ukohlwaya ukungathobeli. Ha, sawukwazi ukwenza kanjani na oko? Isohlwayo esikhulu esingawa phambi komntwana kaThixo inyaniso sesi sesokukhutshwa ebandleni. Nabana onokuxhuma exhumela uvuyo ngokuba ngeyonxalenye yebandla makube kanti ulahlekelwe ingqondo kanye zange wakholwa kanye akayazi into ayenzayo. Umntu okhutshiweyo ebandleni ayontetho yam le, intetho yesibhalo siyifundile phambili. Umntu onjalo waziwa njengongakholwayo okanye njengombutho werhafu. Umntu ongathobeliyo kulungelwano lwebandla noluleko uyasezibeka ngaphandle kwebandla ngokuzenzekeleyo. Akusekho nzima ukuba ibandla lithwala ubunzima nezinto ezinjalo. Umntu oyinxalenye ibandla uya kulikhusela ibandla, uya kulimela, uya kulithethelela kuyo yonke imeko kungawonke amaxesha. Ngoba kumalunga nawe, hayi mna okanye wena, kumalunga nathi sonke apha siyabona ukuba inye into uba yinxalenye ibandla ngendlela yangaphandle nje, kodwa ibe yenye into ukuba nesabelo kulo, ukuba umntu azazi ukuba uyinxalenye yomzimba kaKristu. Njengoba ibandla lidityaniswe nguye, yinto endizinqwenelela yona ke leyo, endinqwenela thina sonke, nditsho ngokuphandle uba ndiyinxalenye yebandla likule ndawo. Ukuba umntu ufuna ukususa oko kum, ngoko ndiyacela ndithathe unse phana emangcwabeni. Ubomi bam abunayo enye into obuyithetha ngaphandle uba ndiyinxalenye yebandla. Nawe ndiyakholwa uba unjalo, ndiyakholwa uba sonke sinjalo, kodwa ngoku kumele siqaphele indlela yeBhayibhile. Ngokunjalo sikhathalele ukuba sihambe kwimida yelizwi. Ngoku ilizwe elinye malunga noku nokuba akuweli kuxanduva lwam, kodwa umsebenzi wokuqala wamadoda amakhulu kukujongana nazo naziphina iingxaki ezivukayo, hayi ibandla, hayi umntu omnye, kodwa kukhona apho iqala khona. Qala nabo bathwala uxanduva phambi koba kuziswe phambi kwebandla nayiphina imini enikiweyo. Kwaye ngokunjalo siya kumcela uThixo kubabazane bethu abathe bamiselwa nguye baza kufumaneka kuye, kuba sibe nokungafihlisi kubo. Cinga nje ithi kumnqophisi omdala, incwadi yesibini iziKroniki isahluko samashumi amabini umqolo wamashumi amabini ithi, kholwani kuThixo ngoba niyakuzinyaswa, kholwani kubaprofethi bakhe niyakuphumelela. Ndikuthethile oku kwakhona kumabandla ezixeko xa abantu bendicela ukuba mthandazele abagulayo nabashumali becela kanjalo. Ndithi kuphela kwiholo nje okanye kumhlangano obuvangeli apho kungekho malusi onoxanduva, apho kweli bandla lasesixekweni abazalwane beli bandla banaluxanduva lwaloo nto, ukuze ukuthembela kwebandla kungabikho sendodeni enye obamba imihlangano emithathu emva koko kungaphinde kuviwe kuye ekwakhona noba ngunyaka. Kodwa ukuthemba kwebandla lesixeko kumele ukuba lithembe lobandla umalusi walo okanye amadoda amakhulu elobandla. Amen. Amen. Kwaye siyalubonisa, siyakubonisa ukubathemba abazane bethu. Amen. Andinako ukuyifihla loo nto leyo. Bendinothetha ngokukhawuleza ngendlela endenza ngayo. Ndiyakholwa uThixo ukuba usinikile ukusibonisa namhlanje. UThixo wazi yonke into. Besenza ukuchopha phantsi, kodwa uThixo uyazi intliziyo yam. Bendingenalo ixesha lokufunda ilizwi ngaloo nto, kodwa ndiye ndabeka phantsi ifowuni ndeza apha. UThixo wazi zonke izinto, kwaye sithi nje uba uPetros watsho emva phaa, Nkosi, wena wazi zonke izinto, uyazi ukuba ndiyakuthanda. Nditsho nasemva kokusilela okuthile ebomini bomntu, xa besiza enkosini bayakwamkela, bawufumana uncedo. UPetros wasilela amatyeli amathathu, kwaye kumatyeli amathathu inkosi yambuza uba uyandithanda na. Emva koko ithi yondla izimvu zam, yondla amatikane am. Siyabathanda abuThixo abathandayo, waze wabamisela. Sinemvakaliso yangaphakathi esinokuyibonalisa kweli lizwi. Besilidinga ilizwi ukuze kubekho isisekelo seBhayibhile esiza kwakhelwa kuso ibandla lesixeko. Ndiyanqwenela ukuba qhubeke inkosi isikhokela ngendlela zayo, isinceda ngokukhethekileyo, isinike konke ukuthobela, sithobele ilizwi lakhe. Yonke into izawube ilungile ngokunjalo. Ithemba lethu libe kuye, kubazane bethu. UThixo uyawusenza siphumelele, uThixo uyakusivuza, kwaye uyakusikelela kubo bonke ubutyebi bobabalo lwakhe. Amen. Masimeni sithandaze. Siyakubulela ngelizwi lakho elingcwele elixabisekileyo. Ekuqalekeni Nkosi wanika abantu bokuqala ukuzikhethela phakathi kokuthobela nokungathobeli, phakathi kokholo nokungakholo. Nkosi,
disobedience towards your word is like the sin of
kwaye oku kuhamba kuyo yonke iBhayibhile, ukungathobeli ilizwi lakho kufana nesono sokuthakatha. Sihamba nesiqalekiso, sikrazula yonke into oba siyone, kodwa ukuthobela ukuzithoba njengoba kubhaliwe kumizekeliso lichiza lomzimba wonke. Nkosi, siyakubulela ngokuba usinike ilizwi lakho namhlanje. Siyakucela ukuba usinike amandla nobabalo nokuqonda nengaphakathi loba sazi uba kumele senza ntoni, kumele siyenza kanjani. Sifumane indawo yethu. Sikela abazane bethu abo ubamisileyo, Nkosi. Uze undikhumbule xa usenza into ebukumkanini bakho. Oh Nkosi, ndiyakubulela ovele kunzule enhliziyo yam ngayo indawo osinike yona ekulungiseleleni abantu bakho, ekubizeni uze ulungise umtshakazi wakho. Nkosi ethembekileyo, uthe wathatha umthunywa kodwa usishiyele umyalezo, kwaye kuza kuzela ngokucacileyo nje njengesandi sexilongo ezizweni ukuza kwakho. Nkosi, ndiyakubulela ngako oku, kwaye ndithandaza ndithandazele libandla lesixeko esi ndikuso. Nkosi, someleze sonke uze uhlaziye ukuthobela kwethu, basithobele wena. Sikelela bonke abo bathe bazicelela ukuba bathandazelwe esankaleni noba kweyiphi na indawo inkosi yazazi indawo izidingo zabo siphe igunya lingcwele igunya lika wonke wonke ukuba senze ngokwegama lakho ngokwelizwi lakho indumiso nembeko ayibekho kulo igama lakho amen.